Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngithanda ukuthatha lethuba ngibingelele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Sizothola incwadi lethu izwi lethu encwadini ka Mark chapter 5 verse 25. And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you, his disciples answered, and yet you can ask, "Who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Ngiyabingelele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Sithola la ukuthi kukhona umfazi obekawopha for 12 years. Ngiyacabanga ukuthi lo wesifazane beseka weak. Lithi iBhayibheli bekungekho la angahambanga khona, beyingekho into angayizamanga. Lithi iBhayibheli bese kuyisikhathi ewopha. Lithi iBhayibheli wezwa elinye ilanga ukuthi uJesu ingazathi ukhona ngala ngihlala ngakhona. Umanje kugcwele ngiyabona, kodwa umanje ngingaphatha, ngingabamba umphetho wakhe. Lo wesifazane umkhumbuzo omunye obekagula. IBhayibheli lithi mababheka la uJesu ebeke khona babona kukude. Lithi iBhayibheli bayomfaka nge-roof ukuze nje kuphela azothola ukuphila. Lithi wawubamba-ke lo wesifazane umphetho okaJesu. IBhayibheli lithi uJesu wama wabuza ukuthi, "Ubani ongithinte ingubo yami?" IBhayibheli lithi abafundi zange baze babone ukuthi ubani omthintile, kodwa lo wesifazane waziveza, wabika udaba lakhe. Mangifunda iBhayibheli encwadini kaJobe, uthi uJobe, "I present my case unto you, Father." Lalela, kwesinye isikhathi uJehova uyamfuna ukuthi kumazi as a healer. Uvela la kowesifazane as a healer, kodwa kuJobe uvela kuJobe as a provider. Elithi iBhayibheli mayevela kuJobe, ngikhumbula amazwi aku-Amos athi, "Konke isikhonyane sikutshontshile kuyobuya kuphindaphindiwe." Mhlawumbe isitha sitshontshe ukuphila kwakho. Namhlanje lithi iBhayibheli uma ngilifunda, hhayi, iBhayibheli izwi lakhe liphefumulele nguye, aliphumi lingawenzi umsebenzi. Lithi konke kuyakhothama uma kuzwa legama. Hayi, mhlawumbe uhleli sekuyisikhathi ugula, kodwa ngizothi kuwe, konke kuyakhothama uma kuzwa legama. IBhayibheli kuveza lo wesifazane ukuthi mayezi ukuthi uJesu ukhona, uya phakathi kwe-crowd. Lithi iBhayibheli wahamba wayomthinta nje umphetho wakhe. Mayemthinta umphetho, ngiyacabanga ukuthi wayengamanga ngey'nyawo, kodwa mayemthinta umphetho bekawe phansi. Lalela, kubonisa kona ukuthi konke kuyakhothama uma kuzwa legama. Uma ngabe umdinga as a healer namhlanje empilweni yakho, ngiyakhuleka ukuthi akafike as a healer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ iBhayibheli uma ngilifunda lithi ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu lithi yena wathatha ukugula ukuze thina siphile lithi yena wezwa ubuhlungu ukuze thina singezwa ubuhlungu hayi ngikhuluma nokugula namhlanje ukuthi namhlanje kuyobethelwa kanye noKristu esiphambanweni lalela yena wabethelwa esiphambanweni ukuze mina nawe siphile ngiyaveza lana ukuthi odokotela bese bazamile ngiyacabanga ukuthi uye wahamba waya kodokotela bazama mhlawumbe unenkinga ngesihlobo sami sokuthi ungabatholi abantwana ngiyakhuleka ke namhlanje ukuthi may he show up in Jesus mighty name hayi mina ngiyamazi ukuthi akahluleki ngimbonile as a provider empilweni yami ngambona as a protector ngaphinde ngambona as a healer empilweni yami lalela sokuzamile konke wakwenza konke ngizothi kuwe namhlanje uke wamzama yini yena lithi iBhayibheli uzwile wesifazane mhlawumbe ukuthi uyeza namhlanje ukhona uzondlula namhlanje endaweni iBhayibheli uma ngilifunda in the book of Ezekiel lithi uEzekiel waqoba indebe zami ngakhuluma ngeindebe zakhe namhlanje akagqobi indebe zami namhlanje sizokhuluma naleso simo obhekane naso iminyaka sizothi siyakhothama namhlanje uphinde ubhekana naleso simo ngoba thina asihambi sisodwa noma asizi sisodwa kodwa sizwa negama elingaphezu kwawo wonke amagama igama elingaphezu kodokotela kuyaliveza ezwini ukuthi bese bazamile nkosi yami bahluleka ngiyacabanga ukuthi bese uzamile empilweni yakho wahluleka kodwa namhlanje likhona igama elingahluleki lalela sihlobo sama lihluleki legama linamandla lina amandla isimo sakho namhlanje shall bow in Jesus mighty name I pray amen
come live the life at 657 am
it's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities or do you need advice in an area of your life then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za Radio Pulpit, your daily companion.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.